Vérité trop polélé, fuck ma kele la wenze. Toujours ba baisser les chaînes, mais jamais la kota wenge. Vraiment na bandal, kintuka mimosa. Boss pe mo pao, yara pa lingale. Flo songe neti sete, non chuba neti ntube. Na bange lo kote neti nzete bete la kake. Ata ma pata, ezo ko inda. Eba nga karango, eba ko mokote. Batu ba sokolo, baba ne wakima kinshasa. Muno kone achakango, wazala kamusika. Mwaena ebi sabino, eza kole kate. Soki boye makabo, linga kikolo babo ete. Kikini abana kin, soki obota manakin. Gara bota manakin, pena kokufa kanakin. Ata
base makele, hey, yeah, yeah. Eza nango ya wente, yeah, yeah, yeah. Namo kilo ya se ye 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 ye. Toya na moto te ye 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 ye. Yango no matter what they say ye 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 ye. We never give a shit ye 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 ye. We tryna get this money every day ye ye. Hustle anyhow anyway ye ye.
Hey numero 1 ba mai OSA original. Poko imite ba tu musu seza komi boma. Neti lunette a tourne sol la zo komo na clair. Ezala maboko na neti cellulaire. Biloko na lobaka soki ezala kan eglise. Mana suka na senga bino bochelanga mabonza. Musika lelo nyonso ekoma nango ba betise. Yango na ye pe na kolemba teti na kolonga. Nga ne MVP, nga ne mutu na yeba pa rumeur. Kombo eza damu manero soki ozoko ebate. Nanukutu na lobite, nanukutu na bandite. Nanukutu na bimisi album na ngate. Nabatindanga na ndula kombo pona mema justice. Yango muno kwezanga frein loko la kombi na fikin. Pongana kipate tout verite e bon a dire. Banze mwebele neti bakiti na stade de martyr. Yeah, ba musicien ba koma terrorisé. Revolution jamais à la télévisé. Yango bomo na kanga trote na ba télévision. Deja na ebi sakibino eza revolution.
Ata batima kilele yeye. Eza nango ya wende.